mpenzi mwenzako nayajua. Nataka sema nawe nikufunze penzi mimi ninalijua. Nipe nikubembeleze ka mtoto ngara, kwa raha zako ujinenepe. Nikushike pendo lisiteleze, nikagaragara wabaya macho wasisogele. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata, tuwe ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumi,
ate 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 ate,
imboga mboga sangara uduvi,
ate 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 ate,
iyana ya,
ate 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 ate,
miyana ya. Dakitari, dakitari wa mapenzi, dozi yangu temethali inatibu na kuenzi. Yangu tamtam bila kuchanjia, chachu kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia, ni salama kama babu kamu tatafunia, dafu kwa kusukumia, chakuru magia kinyama. Benzi liogele hibali salama, tuwele mioyo sende mrama, tule tuji sosomo nyama nyama za shawarma. Habibi selelea, twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata, tuwe ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumi,
ate 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 ate,
imboga mboga sangara uduvi,
ate 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 ate,
iyana ya,
ate 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 ate,
iyana ya. Analilia,
anaita,
akashikilia,
anaita,
nimpe yote yote, yani nzima nzima, kulamba lamba, chokoleti ya maziwa, yote.